Akụkọ dị ebube n'ihi na mmadụ rapụrụ mmehie. Soro Jizọs, mmadụ na Jizọs ewee bụrụ enyi. Akụkọ dị ebube, ọ dị ebube. Jesus Christ, man, become a friend. What a great story, great story.
Odie bube, odie tunanya, madana. Jesus, we see to a buru enyi, enyi odie bube, madoku tunanya.
Jesus, mother, Jesus, ewe buru enyi, akụkọ